na Mungu anato bless every day. Wote wana tusherehe. Leo hatutaki stress, happy day.
Wahuni wambie tuko hapa, leo tunakesha hapa. Pigia simu mashosti waite waje huku, leo tunakesha huku. Sina kasi, sina gari, sina kodi ya nyumba. Hizo sio shida zetu. Huku stressi unaziacha mlangoni tunaufunga, eh. Sasa hizo ndo zetu. Wanatuombea tufeli, tushuke hazi. Wakitona tukosheli, wanafunja nazi. Waliomba stafeli, wamepewa kunazi. Wamelamba jokeli, memaliza na mafi. Leo niko na mavumba, mabugana. Nimezungukwa na wachumba, mekutana. Huyu mgongo kakunja, yule kajutama. Mabali ya funga, huyu napitana. Nilikotoka ni mbali, mepigwa mishale, mechomwa misumari. So kiniona na pari, sio mimi ni Mungu amenipa kibali.
Alright, tushereke. Mana Mungu anato bless every day. Wote wana tushereke. Leo hatutaki stress, happy day.
Tupate na fast to see wini. Sando nini? Wakasiba kila tobo tusije mjini. Sando nini? Wakaona itosh wakatuma majini. Sando nini? Leo Mungu katubless tumewini wanakunja. Washenzi nini? Nilipotoka ni mbali, mepigwa mishale, mechomwa misumari. So kiniona na pari, sio mimi ni Mungu amenipa kibali.
Alright, tushereke. Mana Mungu anato bless every day. Wote wana tushereke. Leo hatutaki stress, happy day.